mwendo, mama kaninunia na isigundu na kunywa gongo, najisaidi nguoni aibu huu mwalongo, kitanda changu ndo choni, wendo sababu, wewe sababu. Butumo bimba na nzolela, naumia sana nimekuzoea. Butumo bimba na nzolela mama, naumia sana nimekuzoea. Ndoto za ajabu kichwani unakuja wewe, sura yako nishasomewa vitabu, bado vinasema wewe nikifa maiti yako.
Na machozi yatakikauka, futa kushoto kulia ya shuka, na machozi yatakikauka,
utamu wa nanasi ghafla huwa mchungu sana ukinywa maji. Baby wangu wasiwasi, nani kakuficha mama, rudi basi.
Tajiri wa uzuni, machozi kwangu bwelele, upepo wa firauni umemkumba ngedele, mfukoni mbuni vichenji chenji njenjele, namaliza sabuni mdomo koma kelele. Butumo bimba na nzolela, naumia sana nimekuzoea. Butumo bimba na nzolela mama,
naumia sana nimekuzoea. Ndoto za ajabu kichwani unakuja wewe, sura yako nishasomewa vitabu, vyote vinasema wewe nikifa msiba wako.
Na machozi yatakikauka, futa kushoto kulia ya shuka, na machozi yatakikauka,
moyo una marekere, moyo wangu wewe na yema kwa shida, biashara yangu ya mapenzi.